Kanotuki, kanotawude mchusi. Katuma kuwe ngade tucha na watesi. Pass okay, the wizard boy. Nata chimanyi, chimugambe. Tuongelemu, wechiwa chivulamu. Tuongelemu, wechiwa chivulamu. Eyo DJ tanapuka sound, hadapu. Tuongelemu, wechiwa chivulamu. Tuongelemu, wechiwa chivulamu. Eyo DJ tanapuka sound, hadapu. Saturdays and better could show a deal. Auntie Papa after party like a big thrill. Paso Keka Waka Wala, Vovanova Dogo to Vasuka Coffee to Yabav. Puba Body Style, Uya and Kurukutalapo. Yo, Siva Mokirabo. Paso Keka Redimoki, Ambakua Siva Ways, and Pomanga Soda Coca Cola. Sisgaron Pomo, whichever the Don Sailor. Select our Kuwait over Sassia. The Chibalacha put it away. You could sing it to Kubale. You could have been with them. Wait at you on Gilemo. Mr. DJ, bitch, you did our. Kagwela choka demo. Tuongelemu, wechiwa chivulamu. Tuongelemu, wechiwa chivulamu. Eyo DJ tanapuka sound, hadapu. Tuongelemu, wechiwa chivulamu. Tuongelemu, wechiwa chivulamu. Eyo DJ tanapuka sound, hadapu. Eyo DJ tanapu. Baby girl, oh, why not pull the skill? Remember, say now we twin a deal. Sababwe choyanze, sasule bill. Cool down, dance to the beat now. We are eating high. Turn up the sound, up to sky. And dance, bakita, bakita, tu wakala katanga, tu rakita, sula yo, tu wakabwe selecta, yo. Kache bintu ya kuongelamu, omuchala gamba bawa yongelemu. Aba tuze, chairman ya yongelemu. Yechisa yechuja mumongelamu. Wanoli mumu wamu kati ulio mwebelelemu. Tuongelemu, wechiwa chivulamu. Tuongelemu, wechiwa chivulamu. Eyo DJ tanapuka sound, hadapu. Tuongelemu, wechiwa chivulamu. Tuongelemu, wechiwa chivulamu. Eyo DJ tanapuka sound, hadapu. Them say we are matter, we are hotter than fire. We sing without to fear, we like a beer. Baliwa sina shiki bombe, nabala sileka tubonge. Tuku wapate tonyumia lumbe, pazoke, echigoma kankone. Tuongelemu, wechiwa chivulamu.